Awuvele ucabange nje sekuthiwa imali yakho iyakhuluma. Ngoba manje nge-top up data yakwa Connector uthola u 1 gig mahala njalo uma uthenga u 2 gig. Akuseyona inkinga yokuphela kwedatha phakathi kwenyanga. Shesha, yeka ukucisha ama-app akho. Vula wena, uvule i-Connector, cofa u *123# manje ukuze ukwazi ukuthola ukuxhumana okungapheli.